Alikuja usiku, nikaota yeye, akasema na mimi, mtoto wangu, maombi yako, nimepata kweli.
Na Naivasha
Kumba Kumba Wakaye
Na Kakamega